Wazambi raia wamesota. Basi wanalea vipaji na wasanii wamesota.
Wanajichocha kisha, wanaimba maofki, wanabahatisha, wanatuwaibisha. No wonder huko nje hatuwezi shinda. Alibae mzinga, nikaomba katoti akaninyima. Sahi, anatapika, kaugali skuma, kale alishika. Wanachoma pikicha, unadhani ni figa, kumbe ni fake pikita. Wanatuingiza, antipontao, nani nyansuta. Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha. 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 Dem, hana makosa, wamesoma hakunanga kitu wamekosa. Anatafuta sponsor, juchali yake wado chini hajaosa. Usiku mzima Nyerere mchana pitu, twigwa miti ndiyo upatika kitu. Umevalia dress lakini ni see through, vile unakatika sisemi kitu. Vile wana maganga, kila siku kashfa na mavisanga. Watoto wana bakanga, wakisota wanafika kwa wajanga. Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha. Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha. Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha. Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha.
Wanachoma, cheki vile wanachoma. Wanachoma, cheki vile wanachoma. Wanachoma, cheki vile wanachoma. Wanachoma, cheki vile wanachoma.
Cheki vile wana maganga, kila siku kashfa na mavisanga. Watoto wana bakanga, wakisota wanafika kwa waganga.
Wanachoma picha, cheki vile wanachoma picha. 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 Come on.